Mukawefwe wakukendeze chiradde echa kokolo mugwanga ekitongole Kampala Capital City Authority wamu ne Uganda Cancer Institute batadde omukono ku ndagaano okulwanyisa obulwadde buno wansi w'omukago oguyitibwa City Cancer Challenge. Kokolo atta abantu abasoba mu 200,000 buli mwaka nga kino kisinga okweyolekera mu kansa omumwa gwa nnabaana ow'amabeere, kansa w'abasajja muyite prostate cancer. Abantu abakwatibwa obulwadde buno buli mwaka basukka mu 300,000 ng'okusinziira ku ssenkulu wa Uganda Cancer Institute Dr. Jackson Oliem, kokolo wakwekubyamu emirundi ebiri omwaka 2040 we gunaatuukira singa tewali kikolebwa kuzza mbeera mu nteeko.